luchando lote, luchando lote, luchando lote, luchando lote, luchando lote, luchando lote, luchando lote. Ukuhlupheka noma usizi, ukuzindela noma indlala, ukuhamba senomingozi, ingozi nomingema emhlabeni. Uhamba ukuhamba senomingozi, ingozi nomingema emhlabeni. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa, sibulawa usuku nosuku, sithiwe izimvu zokuhlatshwa, kodwa sinqoba nokunqoba, kodwa sinqoba nokunqoba.
Lotando lwakhe unkulunkulu akunamandla.